madaxweyne Joe Biden oo sameynayay isku soo bixii ugu horreeyey ee ololaha doorashada tan iyo markii la isku dayay in la dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kalena xilkaasi u tartamaya ayaa khudbaduu kula hadlayay bulshada madowga ah ee Mareykanka. Wuxuu isku xidhiidhiyey isku dayga dil ee Trump loo geystay iyo rabshadaha isirka ku salaysan iyo haysashada hubka ee shacbiga. Waxaanu codsaday in dadka Mareykanku midoobaan falalka noocaasina ay cambaareeyaan. Mar uu arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, dhammaanteen waxayna saaran mas-uuliyadda inaynu hoos u dhigno heerkulka iyo caadifadda oo aynu cambaareyno rabshaduhu nooc kasta oo ay yihiin. Joe Biden oo khudbaddiisa ka jeedinayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada salaasadii shalay waxa uu ka hadlay rabshadaha dalka Mareykanka ka dhaca. Waxaanu xusay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka oo uu nin askari caddaan ahi ku dilay gobolka Minnesota sanadkii 2020. Biden waxa uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday adkeynta haysashada hubka kadib toogashadii ka dhacday xafladdii ololaha doorashada ee Trump lagu dhaawacay gobolka Pennsylvania galinkii dambe ee Sabtidii, taasi oo dad kalena lagu dilay. Biden waxa uu ku baaqay in dib loo soo celiyo xakamaynta ama mamnuucidda hubka ee Mareykanka. Biden oo tilmaamayay qoriga loo adeegsaday weerarkii isku dayga dil loogu geystay Trump ayaa yidhi, wuxuu ahaa qori AR-15 ah, waana isla nooca qoriga loo adeegsaday in lagu gumaado dad badan oo Mareykana oo ay caruuri ku jirto. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi Joe Biden, waxa la gaaray waqtigii sharci laga soo saari lahaa haysashada hubka ee shacbiga. Hal mar ayaynu hore u samaynay, haddana mar kale ayaynu samayn doonaa. Madaxweyne Biden oo xigsanayay taageerada codbixiyayaasha madowga ah waxa uu isbarbardhig ku sameeyey siyaasaddiisa iyo ta madaxweynihii isaga ka horreeyey iminkana musharaxa ee ku aadan African Americanka mar uu canjilayay NHS ah oo uu sheegay inuu Trump u adeegsado shaqada dadka madowga ah. Wuxuu yidhi, anigu waan garanayaa waxa ay tahay shaqada ay madowgu qabtaan, waa ta ay hayso madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku. Biden ayaa ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo haatana doorashada bisha November ee soo socota ku-xigeen u ah, waana haweenay u aabaheed ka soo jeeday madowga, hooyadeedna ay ka soo jeeday Koonfurta Asia, gaar ahaana dalka Hindiya. Madaxweyne Biden waxa uu fariintiisa ku sii xoojiyey waraysi uu siiyey telefishinka madadaalada ee loo yaqaano Black Entertainment. Arbacadanna wuxuu la hadli doonaa Unidos US oo ah ururka ugu ballaaran ee dalka oo dhan ka jira ee u dooda xuquuqda madaniga ah ee dadka ka soo jeeda Latin America, isagoo raba inuu ku guuleysto codadka dadka Laatiinaha.